ሰዓቱንን ራዶኒ ሰገለ አሜሪካት ሰገንታ ራዶኒ ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ግጅማታ ገልገል ሰዓት ለማወራካ አክሳቲ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩዳኒ ሰገለ ዲደም ለማፍድ ዲደም ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኔ ደበርሲን ኳራኩና ማንተን ጀልቀም አርጉያን ካሚሳ ጫምሳን ዲደሚሽን ባሪያ ሞኩም ለማፍኩዳኒ ቶርባ በባሮት ኦሌ ሆሊንቃይ ሰነጋይ ሐራዶኒ ቪኦኤ ሞቱማ ተሶ ሞቱማ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ረደብሩ ጅርቱ ጨቀሱ ጅርታኒ አንሶራ ሐላከ ተንከሱ ሜሰድ ያደን
ከሮዱዱ ቢሱማኒ ነሞዳንዲ ተደገፈቶ ተቀኛ ማን ሙርቲዮ ላና ከፌደራላ ከዱራን እትጋፈተ ማሰብቁን ነምቲ ሰማያዊ ፓርቲ ቱሬ ዮናታን ተስፋይ ረቲ ሂዳዋጋጃፍ ባቲጃ ሙረጀ ደመጅራ መቶ ተዶራራ ከይሳቶኮ
ኮሪድሮ ይዮታዱኛ G7 ጀዳኒ ሲስሊ ጣሊያና ታው ደመኹርኸን ረቲ ሙመ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ኦቦ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አከሱማት ያማን ቱንግ ጉድን ኢትዮጵያን አዱኛ ኸይሰ ቀብደ ገርሲሳ ጀዶዱ ይማን ይሰነሞ ተንረት ማንጀተን ገምኻኒነሞ ጉዲን አሜሪካ ሚኒሶታ ኸይሰቲ ግፍር ዮካነሞ ኩቢንግልፋን ሚሲሊ ጀዳኒ ናም ሄዱ ረት አርጉት ጅራኒ ዋና ረሰኒ ቆፔስኒ ኸይሰ ሀክቶኮ ኦዱ ተሳና ናሞ
ማንሙርቲ ኦላና ከፈደራላ ረመዲ ልደታ ጠደች ያካፍረፋን ከድራንት ጋር ተመሰብቁን ነምቲ ሰማያዊ ፓርቲ ቱሬ ዮናታን ተስፋይ ረጋሰረቲ ሂዳ ወጋጃፍ ባቲጃ ሙሬጅራ የሮን ሂዳኩን ጉያን ቀበሜ ጀርቀበ አከለካሙ ፊስ ማንሙርቲ አጀጀጅራ ከባሳ መለስካቸውማ ትግስት ገመቱ ደስ
ቶርበንደርበ ያከሽሮርከሱ ማሌልሱቲን በለይሰ ተውሳ ማንሙርቲ ምርከኔ ፈጤራንጀደ ደርገጎን ከራሰብቁንምቲ ያዋስማ ምርገደለነማቲ ፈልሙ ደምበከሙ ዮናታን ተስፋይረቲ ማንሙርቲ ረመዲ ለደታ ደደጭ አፍረፋን ሐራ አደቢ ሙርቴሰር አቡካቶን ሂጠማቲፊ አባናለንጋ ያደሳኒ ዱርሰኒ በረይፈማን ይፈቹ ደደጭ አራረቲ አደቢን የሮዱብ ፈመጣንፍስ ማንሙርቲቻ ያክ ዮናታን እቲን ሂመተሜ ሴራ ፈረሽሮርከሱማ ከየተጃጀለት ዋንጠይፍ ሂዳ ኦጋ ኩዳኒ አመዲግ ደማቲን አደፍሲሱ አከታኢስ ተረይሰር ማን ሙርቲ ኩን የክገገፈመ እትያደሜ ተኡሳ እርገፍሴ ቦደ የከውጀተሜ ከናን በዲገ ህላልች ሴገሩ አባና ለንጋ ረጋን ይፈተ ያከንጅረ አከስመስ አባና ለንጋ አደብን ጭማ አከከነም ዋንንጋ ፈነፍ ከኡምሳ ደቢ አካታ የክቻ ጀቹኒስ ኦጋ ኩዳን አከታው ገምኒ ለማኑ እትወሊገሉሳ ሂመ አቡካቶን ዮናታን ከራሳንቲን ዮናታን ከነዱራ ያከውጀተ ያከምበክነ ሐዋሳ ከሰጥቲ ነመተጃጅለ ከናትሬተው ደበለስ ሃቲ ዮናታን አከመለ ድኩብሰተኔ እንጅረኒፊ ኩኑን ሰፊገርጋስ አንጎቻፊቱር ኢሰቆፋዋንታኤፍ አደብይነ ከጥኔፈሙፍ ጋፈቴቱር ሃልማከናን ማንሙርቲስ እየኖ አቡካቶን ዮናታን እየሰን ፉዳቴ ከናፊስ ጋፋ ዱረቀባሜ ጀልቀቤ ሂዳ ኦጋጃሃቲፊ ጂያጃሃቲን አከ አደበሙ ሙርቴሰር ዮናታን ተስፋይ የሮሙርሚን ኦሮሚያ ጀባቱሪኬስ ተቀበመ ጫምሳ በረክማ ለማፊ ኩዳጃ ከሰሞ ሴራ ፈረሽሮርኬስማ ኢትዮጵያን ባስተፊ ነሞን ሄዱን እቲማ ማተማጅራኒን ሂማናን እረትበነም ያከንቲኒ ማተመስ ወንቶተ ሙርሚ ሞቱማረቲ ዴማቱሬን ወልቀበቴን ፉለ ፌስቡክ ረቲ መጠን ሴራ ወንኒ በሬሴስ ፍንጭላን ካካሱ ወንጀዱ ዮናታን ረጋዴ ፈቴ ቱሬኬሳ ሆገንቶተ ፓርቲ ሙርሚቱ ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞ ማነሂዳጅራን ዶክተር መረራ ጉድናትፊ ኦቦ በቀላ ገርባን ከሰጅራን አቡካቶን ዮናታን ሙርቲ አደብይ ከነመን አከገደኒፊ ኦልየኖ ዴፈቹዳ አከከሩርፈተን ኢብሰኒሩ
ፕሬዝዳንቲን ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ አራ አሰው ወልጌ ሆገኖተ ኔቶ ረቲ ጠጌስሰኒን ገምቲቺ ገመደሜ እትሳት ከማለግኒ ተንቀጥተው በክሰኒጅራን ኔቶን ረጅሬስ ሾርኬ ሱማ ወራኑ ተከፉል ፈቱስ ወበቺሰኒጅሩ ኔቶን ገረፉል ድራቲ ተርካንፊን ፉዳቱ ዱለፈረ ሾርኬ ሱማ ጥመጎዳንቶታ ዶርሲዘ ራሻራ ቁፉፊ ቢዮታ ገመባሃፍ ኪባቲ ኔቶ ዳንገሰኒት ፉል ፈቾፍ ኬሳ አከቀባቱ ዱበተን ትራምፕ ሚሰንሶኒ ኔቶ ማለቀ ትረመደሜ ባሱዳን አከድርቀ መሳኒ ባህንሌ ጋፈተኒ ጅራን ቢዮታ ሚሰንሶተ ኔቶ ዲግደሚ ሰደት ኬሳ ዲግደሚ ሰዲ ድርቀ መሳኒ ባዋንቀቹን ሳኒ ኡመተ ዩናይትድ ስቴትስ ጎቻ ሐቃሚቲ ጀቹን ዱበተን ሃሌላም ቦምቢ ወረጊንሳ ቶርባንከነ ኬስ ማንቸስተር ኬሰት ገገሰም ገርፈገኛ ጎቻ መኛ ሾር ኬሱማ ፉለከኝ ድረጅሩ አገርሲ ሰጀቹዳን ጉበተን ጅሮ ከረጋጅር ተራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ Alella bombi of wareginsa with a tadabrikana biya Britain magala Manchester kesati gegesa mewoji wal kabate agamati namoni saddeti namani jiru. Kanenke sa namoni lama arra werara humnota tikana gatin bakadadati lamat gegesa men kabaman. Duvartin kalesa apartama Manchester gama kaba kesa kabam tegaru himata murra walabatate galakisante jirti. Namoni kabaman kun koranna gegesa mu baye barbachiswa katan kadubatan hoganam polisi magala Manchester garu namoni kabaman kun akkamit talila sanawajin akkait atakaban wanifsanin jiru. Kondalon ni farashor ke suma kabriten ega jal kabator bankanarra agar sisa sirba yokanimo konserti rati bombin osame ijolle dabalena mota digdamila mafit eboda werar geggesu shakam totay uttifufani jiru. Werarichi akwa umni polisi atataman tarkanfi furatajiru umata mirkane sufyotaw gama bratinimo umata magala Manchester ke sati rifatu umejra. Rifatun sun ammammo suta sutan gara umna naga egumsa Manchesterit arut chahajira. Umni naga egumsa sun ofarega bombi chakose kan umrin digdami lama Salman Abedi fintalesa bala ama tausa dabafachu kanisa dandesu charrabaye kabuti ingar garamina fek eka jiru ordofti sajira. Namuta ulla sajira tanif hoganota masjida dabale namun heddun wae bala ama wae Namakana kondalota nage gumsat iyataniyu akkatar kanfinin fudatamin dubbatu kekton. Ojeta na wasa toko Salman Abedi ofwarega bombi osu taun wangari da jechu sa agenjira jechuran kondalota nage gumsat gabasu sale dubbatejira. Atif Abban Salman dalatan biya Libya ra ufani Britenke sakajirata tura yotaw ego ganan biyati Muhammad Gaddafi. Taita rafon kolchamani boda obbole saf obbole tisa walin tatatani biya sanat tidebiyan. Salman Abedi warra sadubisul af ega Libya ture boda torban dabrekana gara Manchester tidebiye jedama. Ango ni Britain halilan sun chasa sadarka dunya wajjin hidata kabachu isu sakura tajiru. Kari mama misensa manamare bakka buota United States kakuta Montana odugabasa toko murmak abe lafatti darbachu daaf imatamani jiran. Gazeta Britain ka The Guardian jedamufi kanojetu Ben Jacobs kales Twitter irat akkabarre setti Party Republican irra kari mama misensa manamare Greg Ginfort nadarbate maraya jakiya chachapse jechu daan bekse jira. Manamareto ganam Party Republicani Paul Ryan gocha kanaf Genfort ifa magafachu qabajechun dubbatani jiru oduna mafqabnu kanuma
Tamantan jagasu jirtan turradone VOA saganta fanoromoti hornat VOA news.com irat qopitena yatke sanu barresa qopitena leja kasajen Dunya adunya toban G7 jedani buri jalqabani magal taliana sisli tortani hore adunya khunin rakko afrika jijiram qillensa daldalafi wan durrat mariyat dureyira adunya tunini japan america germany canada france taliana fi united kingdom 400 ti mumme minister ethiopia obbo haile mariam desaleñ akhesumat yamani Akargaman adda mumme minister Ethiopia ambassador Brane Gebre Christos jedutti mumme minister Horhanat yamuni fulan Ethiopia njirtu jijiramani olhika demu jiraachu si agarsis ambassador Brane ne filameti Dr. Tawdros Adhanom director olana dab fayya dunya yohana mo WHO tayratta tanijed Ethiopian jijirama ol guddacha demu jirti jed bultot Africa afur Horhanat yaman
Lilu Chafrika Amerikos Karbomo, Bezula Isabdafano. Imiasayo, Ethiopia Botana Mizan, Alamus Kaftenya, Derejayagan in the Hidno, Lezima Tagaliamendano, Wasan Yunagar, Eustachin Unitas Lohona.
Bulchot Africa Walin Korhandu Fonetun Tatevi, Kodi Ethiopian Adunya Hisakabdu, Gudacha, Demo Girachu Segarsis. Wantejabdunamo, Aka Nukes Jerut Murtes. Nagahen, Misom Hen, good dinner beaten Hes Jerthana, Javefane, Jiren Hen, Wayefane, beaten, be you a yak of the Sulfane, Agakodi is in a dunya his sakabdu, Aganjaruti, Javane Hojachumale, Walter Jibi Yot, good Dathanijer and Tanakesa, Jirachuk of Amity.
biyyachi geettinullee jechu akka danda'ani tan agarsiiftii jedhu. Wanni Itoophiyaan miseensi nagaa tokkummaa mootummoota taate biyyiti miseensuni cuftii isii filattee fi tanumaafii jedha Ambaasaddar Biraanen bulchoota Afrikaa kakor kanaaf yaaman keessa Naayijeeriyaa, Keenyaa fi Taanzaaniyaan faallen keessa jiran. Itoophiyaan jijjiiramaa waan deemuu jirtuu fi horgu guddaa addunyaa akkana kan irratti yaamanii jedhan bulchooti Itoophiyaa. Akka xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mahammad Minnesota irra jedhetti barum durii jalqabaniitu iyyuu Itoophiyaa horgu guddaa addunyaatti waan yaamaniifitti jira.
Egaa kun yeroo duraatiif miti Itoophiyaan qophii akkanaa kanarratti kan affeeramtu yeroo mallas jira sadiitti yeroo hedduudha hirmaatti. Wanni hirmaattuu fi biyyoota Afrikaa keessatti lakkoofsa uummataa hedduu qaban akkasumas teessoo waajjiraalee mootummoota Afrikaa akkasumas kan addunyaa waan taateef influential jedhamanii daaman keessaa tokko waan taateef waan kanarratti affeeramaa turte. Har'a qofa osoo hin ta'in gaafa Haayilasillaasees gaafa darbeetti kanarratti qophiilee addunyaa kanarratti yeroo dheeraa ni hirmaatti. Guddina Itoophiyaan amma qabdu kan agarsiisu osoo hin ta'in Itoophiyaan biyyoota afran gurguddoo Afrikaa keessatti beekaman jechuunis Ijipt, Naayijeeriyaa, Saawut Afrikaa, Itoophiyaa biyyoonni afran kun yeroo affeeraman ammallee kan beekamu.
Guddina akkamiitiin biyyoota afran tun filataman?
Itoophiyaan yeroo baay'ee kan filamtu tokkoffaa baay'ina uummataatiin biyya lakkoofsa uummataa guddaa qabdu waan taateef lammaffaa immoo strategic position jechuun teessumni lafa isii daangaa baha jidduu galeessaatii fi Afrikaa jidduu waan taateef akka strategic partneritti ilaalu. Sanumaan wal qabatee immoo Finfinneen teessoo mootummoota Afrikaa akkasumas waajjiraalee addunyaa hedduu waan taateef biyya hedduu barbaachisu jedhamtee fudhatamti. Ijiptis bifuma kanaan biyya lakkoofsa uummataa guddaa qabdu, waraana guddaa qabdu taatee waan beekamtuuf kanaaf yaamamti. Naayijeeriyaanis biyya uummata guddaas diinagdees jabaa qabdudha. Akkasumas Saawut Afrikaan bifuma kanaan ilaalamte biyyoota afran kana Afrikaa keessatti yeroo hedduu qophii addunyaa irratti kan affeeraman.
Kanaafuu biyyooti afran tunanii affeeramuu qofaa miti yookaan ammoo qoodii isaan addunyaa keessaa qabanilleen Afrikaa keessaa qoodii qabanilleen waan hedduu fiduullee danda'a.
Maaliif agartee yeroo mootummoonni addunyaa kun yeroo olga'anitti Afrikaa keessaas, Laatin Ameerikaa keessaas, Eeshiyaa keessaas biyyoota murteessoo ta'an, biyyoota sadarkaa adda addaatiin madaalamanii biyyoota mirteessoo ta'an affeeranii akka taajjabdootatitti akka hirmaattota osoo hin ta'in akka taajjabdootatitti yeroo itti yaaman ture. Yeroo mallas turetti yaadatte yeroo baay'ee qophii akkanaasirratti hirmaata san duras fakkeenyaaf yeroo madargiitu yoo fudhatte bilookiin kominiistii ka jennuun kun Eastern Bloc ka jennuun kun yeroo baay'ee mangistuu fi mootummaa Itoophiyaa affeeraa ture. Kun Itoophiyaan biyya Afrikaa keessatti biyya lakkoofsa uummataatiinis teessoonis murteessuu taate malee imaammata poolisii mootummaa yeroo ammaa kan laallatu miti.
Qora akkana kanarraa maan eegani akkana?
Qorri dura yeroo kun egaa yeroo baay'ee simboolik yookiin immoo kan fakkeessaa jedhamellee yeroo qeeqamu ni mul'ata. Haa taatu garuu keessattuu dhimmoota diinagdee, dhimmoota nageenyaan wal qabate irratti marii jajjaboo fi imaammata gara fuulduraa biyyoonni kunis ta'ee akka addunyaatti itti deemu qabdu irratti marii babal'aatu godhama. Biyyoonni akka Itoophiyaa irratti hirmaatan suduudan wanni argatan jiraachuu baatus mootummoota hoogganoota mootummoota murteessoo kanaa qaaman arganii dantaa isaanii itti himachuu waan tokko tokko itti wayiwaachuu waliigaltee tokko tokko irra gahuudhaaf hireedha isaaniif bana.
Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammadiin galateeffannaa hor kan irratti pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabalee hora bulchooti addunyaa hedduun itti dhufan. Qamcaqasuu hojjetan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee eegi jalqabne daqiiqaa 11:51 yaa'uu jirra gara 14:00 yaa'uu jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jenna keekiyyaa badhaadhaa kana fakkaatu gootii kaleessaa jedhe dabeessi sabii abaaramoo jedheetiin waan hedduu faarsa.
Senadani jarra madalo tanu tubama makango tani kabajama Wata Warra wakni abare kormi maka wallale warra wakni epise kormi maka alelize Wata Wagnu lagi abarta izi pata narasa kadese natureza Meke kota barza Meke engo tabasa Kale finda chivasa Gurra dira no de sagadengara hamesa Kale cha Wahan koda goto nike
kaleta akuda manu sena tusena kandesa ya diga ho wanjabeta baparoda ya oromo kaleta bahankoda goto ni kenya kaleta akuda manu sena tusena kandesa ya diga ho wanjabeta
Kekiya barada kala tefanne wana fedda barta mantan jaka sujirtan turradoni VOA seganta fanoromot hornat VOA news.com email ikenna fanoromot VOA news.com emmo email Facebook ikenna tbella kopiten jaka sajin kopi faya America godel Minnesota ke satti dukubi gifra Englishan mesel jedani nam heddu ratar gujiran nam jaatama ol qal dukub kan ratar gan ke sashantama ol hawasa Somalet godeni sonen godeni nam Africa heddun ke jiratulle dibi kunene milketi isamane mal nam tulch akamilu furrafa dogu dandane tan ratte jalannen Dr. Opsa Hassan Minnesota dubift Dr. Opsan oges fayya hospitala Mercy ke so hujjetu board bulchi hawasa Romo ka Minnesota alle dibi kunene maane radu fe jennan
gifri maal raadu faa jenne germi virus jam tur raadu faa maqaan germi virus itana measles janini measles intuni akkamale dukuba dadabra keessa tokko asaan itin namarratti fiddu tadura shishifte yookiin rash tani namadu faa kun ammas leida fever nama qufaasisa funyaan irraa calido nama yaasu dandeya kun immo ija nama diimeysa yookiin nama addeysa namni tokko yoo nama shifte qabu kanatti wal arge namni kun naannoo inni jirtu kuufee karaa afuuraatiin yoo kan seenu tahe osoo asxaan isaa irratti hin mul'anne guyyaan 12 faan dabruu danda'a yeroo duraatiif kan namatti dhufu leeydaadha. Leeydaa boota guyyaa 2-3 shififii yookiin raash kajaamu kanaatu kalloo keenya irratti argama. Jijjiirama kalloo irratti argame booda immoo qufa uhuu fi akka gaariitti namni dhukkubuu danda'a. Irra guddina miidhaan inni fidu ijoollee daa'imman hedduu miidhaa addunyaa irratti biyyoota ol guddachaa jiran bikka talaalliin measles hin baay'annetti nama 2,000,000 akka nafaatu dhuma biyyoota ol guddachaa jiran.
Dhukkubii gifiraa yookiin shifteen kun namarraa namatti akkamitti darba?
killeensa keessaanii dabra hoggaa namni hafuura baafatu yookiin hoggaa namni kufa'u kufaa kan keessa yookiin hafuura baafatu kana keessa vaayirasiin tuni naannoo san faala waan faalame sanaaf yoo fuula san naqatte yookiin kan harkaan yaa'a namarraa hoggaa kufa'an san harkaan wal fuudhuufaa waan namni harkaan tuqa san deemtee tuquufaa sanirraan namatti darba.
Namni mucaa yookiin daa'ima akkasii isa mudate maal gochuu qaba?
Keessattuu biyya nuti jiraannu sanatti eegumsi fayyaa waan gaarii ta'eef hoggusuma doktoratti bilbiluu qabanii nama keessa akka gadi hin baane bilbilanii akka mana yaalaa deeman osoo mana yaalaa hin deemne immoo as dhaafan yoo himan hoggaa mana yaalaa dhufan san namoota biraallee hin gaagaaneef lafa jala himanii ani waan akkanaatu kunoo hawaasa keessa deemaa jira sabaayimaa irrattis kanaan dhagaa anillee asxaa kanaatiin ilmootii irratti argaa jira maal haa godhu hoggaa jaanii bilbilan doktoroonni waan godhuu qaban ni dubbatani. Hoggaa mana haakimaatti dhufan immoo waan kun karaa qorannoo laabrasooriitii fi dhibkumaatii himattuun raahuu mirkaneeffachuu ni danda'ama. Eega mirkaneeffatan booda dawaanleen dhibbaa dhibba qulqulleessin jiru dhibkaa isaa immoo waan akka laydaa fa'a dawaa namaa kan inni laydaan akka namarraa gaddeebitu yoommoo wanni kun miila nama fuudhee waan akka daayiriyaa yookiin garayaa ammallee infekshinii nimooniyaa karaa baakteeriyaa nama gaa vaayirasii irraa soo jirraa vaayirasiin kun karaa namaa saaqee achi booda baakteeriyaan dhufee somba nama miidhuu danda'a yookiin middle ear infection gurra jidduutti infekshinii namatti ta'uu danda'a. Wanni kun hoggaa irra mul'atu ta'e antibiyootiks namaa kennanii baakteeriyaa kana ajjeesuudhaaf manni haakimaa kunuunsa gayaafannuu waan danda'aniifiif jecha kara san dhufuu dhabu.
Dhukkubii gifiraa yookiin shifteen kun ittiin dhufiin dursanii of eeggannoon godhamu maal fakkaata?
Akkuma guddinni namaa guddinni teknoolojii deemaa jirutti namni biyyoota faranjii kanatti nama hedduu akkuma biyyoota biyya keenyaatti hojii gala close space living hoggaa namni hedduun iddoo takka hojii galuu fi naannoon isaa qulqullina hin qabaanne dhukkubni akkanaaf hin daddarbuudhaaf hedduu salphaadha. Akkuma guddinni dhufaa guddina teknoolojiitiin eegumsi fayyaa barumsi cimaa dhufuuni dhukkuboota kanaaf kan biraalleen irraa lagachaa dhufuun argame. Kan bira dabre immoo talaalliin bara 1960 keessa mul'atee eega mul'ate booda immoo massive vaccination campaign duula talaallii guddaa godhanii bara 2000 keessa Ameerikaa keessatti wanni kun dhibbaa dhibbatti manca'ee isaanii declare godhanii turanii booda immoo addunyaan sun akka gaariitti walitti hidhannoo waan qabduuf jecha namni asirraa biyya biraa laaluuf isa deemu ka biyya biraatiin immoo as dhufu iddoo wanni kun itti ammalletti nama miidhaa jirurraa hoggaa dhufan dhukkuba kana fidanii Ameerikaa dhufu hoggaa dhufe gaakuma ammaan sana keessattuu kutaa Minnesotaa keessatti wanni kun babal'achaa jira. Amma
kutaa Minnesotaa himamaa jira sabaa himaadhaani hawaasa isa kamidhaan inni miidhaa jiru?
Kaleessa waan kana sakattaan ture karaa marsaa intarneetii Minnesota Department of Health yookiin dipaartimentii eegumsa fayyaa kutaa Minnesotaa karaa sabaa himaa isaanii irratti wanni maxxansan kaleessa galgala soofaar nama 68tu mirkanaa'ee jira. Namni 68 kun irra guddinni biqiltii baay'eetu Hennepin Countiin naannoo Minneapolisii namoonni irra guddina waan kana qabu hawaasa Somaaliyaati.
Hawaasni Oromoo magaalaa Minneapolis yookiin Saint Paul akkasumas kutaa Minnesotaa keessatti akka baay'atu hin beekamu. Waa'een hawaasa Oromoo wanti beekame jira?
Hawaasa Oromoo keessallee ani boordii keessa barreessaadha. Hawaasa keessallee waan deemu haga tokko nan dhagageetiin abdadha. Garuu akka marsaa kanarratti maxxanfametti nama 68 san keessaa namni 58 dhalataa Somaalee Minnesotaa keessa jiraatu. Namoonni kun immoo namootuma addaati. Nama Oromoo as keessatti hin argine yoo dhageenyes gaafuuluma dura dhageenye jechuudha.
Egaa iddoo sanatti sababiidha jedhee gabaasaaleen oduu kan kaa'ee tallaalii ifarra gifiraa tallaalsisuu didanii jedhu. Kanaaf immoo sababiin tallaalsisuu didanii fi dhukkuba ootizim jedhamu jira. Carraa kanaan ootizim jechuun maal akka ta'e dhaggeeffattoota keenyaaf xinnoo yoo naa ibsitan san boodatti fufna.
Ootizimiin bal'aadha. Ootizim spectrum disorder jaaniin maaliif nama yoo dhibee kanaan qabame asxaan xiqqoo shamarra mul'attu jira. Kun immoo hedduu kan maas gaagamuuti jira. Kanarratti autizimiin kun 3 domain karaa sadiitti nama miidhuu danda'a. Tokkoffaa intellectual development bilchina sammuu irratti rakkoo fida. Social abilities namaa wajjin walii galuu hawaasummaa irratti rakkoo fida. Sadaffaa irratti learning disorderiidha. Namni kun waa barachuuf waa qayyabachuu irratti qooda dandeettii irratti hanquudha fidaa jechuudha.
namni kana sadanin qamne mo yero hunduma maati firarattir kata jechu
maati rattir kata waygum sa kununsa adda adda barbada jolle feisattu daimanti wonni kun heddu maata da namni kun talate hagab bikagautti gargaase heddu barbada jechu
tallalin sila farragi frawkin shifte dafkennamu jolle rattir akina otizimi kana fida soda jedu qabu maatin dugumada kun
bara ku da sagal sagal tami saddeet keisa nanno United Kingdom of Inkara English kanatti nama tokkotu barreeffama tokko gaddiise ture barreeffamni kun maal jaa talaalliin MMR yookiin Measles, Mumps and Rubella talaalli waa sadiif keessaa qabu kana hoggaa ijoolleef kannani autism kuni walitti hidheenya qabaa waan jiru tokko gaddiise ture boodarrammoo qorannoon kasanirra bal'aa nama hedduu kan keessaa hammatu godhame wanni kun akka walitti hidheenya hin qabne mirkanaa'ee barreeffama waraqaa sanillee akka namni sun deeffatu godhamee jira. Eegas boodammoo wanni kun miidhaan inni fide karaa sabaa himaatii fi sammuu namaa keessattillee tarii walitti hidheenyaa jira kajoo fidee jechuudha. Maaliif MMR yookiin talaalliin tun yoom kan namti amata tokko ilaa amata tokkoo fi cinaa isa duraatu kan nama achi boodammoo osoo ijoolleen mana barumsaan seenne amata afurii fi jaha jidduutti kan nama. Autizimiin kun yeroo hedduu eessatti argama toora daa'imni kun hoggaa ol guddacha amata tokko dhufee yeroo silaa haasawuu eegalutti yeroo silaa namaa wajjin waliigaltee. Ummataa deemu kan irratti mul'achaa dhufa.
Hin dubbatan
hogguusanii dhufa tariigaa namni kun waan talaallii sana harka ta'ee fi ijaanii tonne jaanyachu yoo talaalliin kan waan kana fiddu taate nama miliyoona meeqaatu autism qabaachuu qaba dhimma hawaasa tokko keessatti hoggaa baay'ate gartee isaan suni waan kan ija bitaatiin laaluulleen kagoosisu sani sanumaan wal qabsiifnee ammallee sabaayimaa ministootaa keessa jiru keer 11 irratti doktoroonni somaalee yeroo bijee akka isaan. Rakkoo miizol sana misootaa keessatti hawaasa isaaniitiif ibsa godhanii fi walitti dhufeenya talaalliitii fi waa'ee autism kanallee akka irraa haasa'uuf ta'an sagantaan baafamee jira. Hawaasni kun akka bahee walitti haasa'uu qabuu fi yoo sodaan jiraatte sodaan kun sodaa dhugaa irraa dhufte moo soduma namni wal haasa'ee bal'isaa jiru jaanii dhugaa jirtu saayinsii irratti hundaa'anii walitti himuudhaa fi wanni kanaaf qophaa'aa jira. Nutilleen karaa waldaa hawaasa Oromootiin hawaasaas nutis gaddeebilee barsiisu hawaasnis wal dhagee waliin duulli kuni community health jechuun yoo naan talaallii godhadhee ati talaallii godhatte dhukkubni sun yoo kan ka'uute illee akka nama biraatti hin dabarree godhuudhaaf waan gargaaruuf jecha sanirratti wal jabeessuun hedduu barbaachisaadha.
Dr. Obsaa Hasan deebinuu laattaniif guddaa galatoomaa.
Keessin illee fayyaadaa ammallee hawaasa keenya karaa kanaan tajaajiluu keessaniif hedduu wayyoo baay'ee fayyaadaa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Manni murtii olaanaan kan federaalaa Ramaddiin Lidataa Dhaddachi akka 4ffaan kan duraan itti gaafatama sabquunnamtii samaayawii paartii ture Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa irratti hidhaa waggaa 6 baatii 6 muree jira. Yeroon hidhaa kun guyyaa inni qabame jalqabee akka lakkaa'amuufis manni murtii ajajee jira jedhame jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp har'a haasawa walga'ii hoogganoota NATO irratti dhageessisaniin gamtichi gama damee ittisaatiin kan maallaqni itti hanqatu ta'uu hubachiisan. NATOn irra jireessa shororkeessummaa waraanuutti akka fuuleffatus hubachiisanii jiru. NATOn gara fuulduraatti tarkaanfiin fudhatu duula farra shororkeessummaa dhimma godaantotaa doorsisa Raashiyaa irraa dhufuu fi biyyoota gama ba'aaf kibbaatiin NATO daangessanitti akka fuuleffatu hubachiisanii jiru. Miseensonni NATO maallaqa itti ramadame baasuudhaan akka dirqama isaanii ba'anillee hubachiisanii jiran Tiraamp. Biyyoota miseensota NATO 28 keessaa 23 dirqama isaanii ba'u hanqachuun isaanii uummata Yuunaayitid Isteetsiif waan haqaa miti jedhanii jiru. Haleellaa boombii of wareeginsaa wixata dabre kana biyya Biriteen magaalaa Maanchester keessatti gaggeessame wajjin walqabatee agammaatti namoonni 8 hidhamanii jiru. Kanneen keessaa namoonni 2 arra weerara humnootiin tikanagaa bakka adda addaa 2 gaggeessaniin qabaman. Dubartiin kaleessa appaartamaa Maanchester gama kaabaa keessaa qabamte garuu himatamuurraa walaba ta'uudhaan gallakkisamtee jirti. Qondaaloonni farra shororkeessummaa kabiriteen eega jalqaba 7 kanarraa agarsiisa sirbaa yookaan immoo koonsertii irratti boombiin dhoosame ijoollee dabalatee namoota 22 fixee booda weerara geggeessuudhaaf shakkamtoota hidhutti fufanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Ayalam kopi teh ni fitah cuci jira metrobandi kurang isagari di dalam afi di dalam misalnya ranu cakap sujud tani kampi nana gak kesnu bola sekarang tasana marajal kap nu borala garra.